Nyuma y'ikirango cy'ikiganiro cyacu, ikiganiro heza kiratangiye. Radio Nijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Bakunzi bacu rero mwegereye nyakiramajwi zanyu maze mwihera amatwi ibyo twabateguriye kuri uyu munsi. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Tibasumba mfatanyije na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Kuri uyu munsi twifuje gusangiza abakunzi bacu ku bijyanye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwo kubona amakuru. Uyu munsi ukaba wizihizwa buri tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Ku nshuro yo muri uyu mwaka, umuryango Forum des Jeunes Gira Amahoro ubitewemo inkunga n'umuryango mpuzamahanga witwa Article 19 wizihije uyu munsi aho waganiriye ndetse ukungurana ibitekerezo n'imiryango inyuranye y'urubyiruko ku itegeko ryerekeye kubona amakuru mu Rwanda.
Dore ko turimenya birumvikana itegeko ritaraza abantu ntabwo babitekerezaho, ariko kuba ihari itegeko risobanurira abantu bumvisha uburenganzira bafite kubaza amakuru, guhabwa amakuru se no kuyatanga, ni ikintu cyiza kizagirira abantu benshi akamaro. Wasangaga hari ibyo umuntu atinya kubaza cyangwa se ugatinya kuba hagira ibyo uvuga kumva ko byakugiraho ingaruka. So ni ibintu byiza rero bizafasha abantu benshi, ahubwo ugiye nkaba mbona abantu bose bakwiye kurihugurirwa, kurisobanurirwa, kugira ngo uburenganzira bafite byo kumenya amakuru ku kintu icyo ari cyo cyose bwubahirizwe, kandi nabo bamenye uburyo batanga amakuru.
Ku itariki ya 28 ukwakira 2014 ku cyicaro cy'umuryango Forum des Jeunes Gira Amahoro ari nabo bateguriye iki kiganiro, hizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwo kubona amakuru. Uyu munsi ukaba waratangiye kwizihizwa mu mwaka wa 2002, aho imiryango itandukanye iharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru yahuriye mu murwa mukuru wa Bulgaria ariwo Sofia. Iyi miryango ikaba yarahise ishyiraho ihuriro mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwo kubona amakuru.
Mu kwizihiza uyu munsi, umuryango Forum des Jeunes Gira Amahoro wabitewemo inkunga na Article 19. Article 19 ikaba ari umuryango wigenga ukorera ku isi hose, ukaba ukora ibikorwa byo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane uburenganzira bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo. Uyu muryango ukaba ukura izina ryawo ku ngingo ya 19 y'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Iyi ngingo ikaba ishimangira uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo. Mu rwego rwo gukangurira abatuye akarere k'ibiyaga bigari ibijyanye n'uburenganzira bwabo ku kugera ku makuru, uyu muryango ukaba ufite icyicaro i Nairobi muri Kenya.
Mu kwizihiza uyu munsi rero, Forum des Jeunes Gira Amahoro ikaba yarateguye ikiganiro nyunguranabitekerezo cyahuje imiryango itandukanye y'urubyiruko ku itegeko ryerekeye kubona amakuru mu Rwanda. Iri tegeko rikaba risobanura uburenganzira buri munyarwanda afite mu kugera ku makuru, kuyasaba no kuyatanga. Abajene bari bitabiriye iki kiganiro bakaba barishimiye ko bagiye gufasha bagenzi babo kumenya iri tegeko no kugerageza kuryifashisha mu rwego rwo gusaba gusobanurirwa ibyo bakeneye. Mbere y'uko dukurikira ikiganiro bagiranye na Jean Baptiste Ndayiragije, iyi ndirimbo ishimishe mwese mudukurikire.
Inomire bachu, ihorere bachu zosa. yaje ku mubiri wanje ndayikaba kaba komaze nka kubona nakumva bikanyibutsa umunsi wa mbere dusomana ndazi yuko nkumbuye ndazi kutunuye bebe nanji yondi ndacyuri ntimba ngatera mugao gomvuga ni hora baju checheka baju Shitse suire kusoma si chenso bona musura gize suire kugufumbatira
hora bachu cheche kapachu
mama
ihore
bachu
hora bachu
ino mire bachu
ihore
bachu
sosa
Hanzi Big Farias tugiye gukurikira ikiganiro Jean Baptiste Ndayiragije yagiranye n'abari bitabiriye igikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahaye uburenganzira bwo kugera ku makuru cyangwa se International Right to Know Day. Bakaba bagiye kutubwira icyo ibiganiro bahawe bayabamariye. Uwo tuza gutangira twumva ni Mutuyimana Clemence waje aturutse mu muryango wa Joseph.
Iri tegeko ryuko nabibonye nabonye ni itegeko rizadufasha mu guteza imbere abanyamuryango bacu cyane ko benshi nta bumenyi buhagije baba bafite. Tuzababera abavugizi tugenda tubibasobanurira ko buri wese amenye uburenganzira bwe, amenye nihe hashobora kujya kwaka amakuru, ni irihe tegeko rimurengera, mbese ubwo tuzakora sensibilisation.
Wowe ubwawe ku giti cyawe wabyakiriye ute itegeko wumvise aricyo rizagufasha mu guhindura uko wari usanzwe umeze?
Ryari rizabimfasha cyane. Burya wenda nta bumenya byose, hari ibyo nanjye nungukiye hano. Nanjye namenye uburyo nshobora kujya gusaba amakuru, yaba wenda ku bayobozi b'umurenge, uburenganzira mfite bwo kumenya aho nturuka hakorerwamo ibiki, ni ibiki bihabera, nkamenya information ngendeye ku bayobozi bahakorera.
Nawe mwatangira mutwibwira mu tugere n'imiryango muhagarariye, ndetse munatubwire n'icyo muvanye muri iri tegeko ryanye no kugira uburenganzira mu kubona amakuru.
Nitwa Muhire Marcel, ndi umuyobozi wungirije wa Association Esperance. Nanjye ibi byose ntabwo umuntu hari ibyo abazi n'ibyo atazi, ariko icyo nishimiye ni uko hari igihe umuntu hari uburenganzira afite ariko atazi ko abufite. Nk'uko rero mpagarariye umuryango, binashoboke ko no mu muryango wanjye harimo baba batazi uburenganzira bwabo kandi babufite kugira ngo bamenye ibikorerwa mu muryango wabo. Noneho byiyongereyeho nubwo duhagarariye imiryango yacu, ariko no muri rusange turi Abanyarwanda, n'Abanyarwanda batazi uburenganzira bwabo, batazi ko hari ibyo bagomba kubaza ubuyobozi bwabo, hari amakuru abemerewe, ariko ibyo baba banayasaba ntibabe bayahabwa, ariko bakanarekera aho ngaho. Nyamara kandi hari aho bagomba kwiyambaza kugira ngo amakuru batahawe bayahabwe, kugira ngo tubashe cyangwa se nabo babashe kubaka igihugu cyabo. Ko twakubaka umuryango wacu turimo nka Esperance, tukubaka n'igihugu cyacu n'abanyarwanda.
Muhire Marcel rwose usuye nk'umuntu w'umuhanzi ukunze kwandika dukinamico duto kandi abantu benshi cyane bakunda, wowe ni iki umvugiye gukora kugira ngo iri tegeko uzabashe kurimenyekanisha mu bihangano byawe?
Murakoze cyane. Ibihangano nkora birimo ikinamico n'ubundi tuvuga ku buzima bw'abaturarwanda bw'abanyagihugu, byumvikane neza ko nk'uko maze kumva ko abanyarwanda bafite uburenganzira bwo gusaba amakuru bakayahabwa kuko bikabafasha, ariko nzabinyuza mu mpano mfite bizacamo ikinamico abarukumva yaba se tuzazikora ikinamico zikinirwa mu ruhame, ndatekereza ko bizafasha abantu muri rusange.
Okay, muri Esperance mu muryango waje uhagarariye hari ibikorwa byinshi bitandukanye mukora, ese n'ibyo bikorwa nabyo usibye mu makinamico no mu buhanzi bwawe, ubutumwa uzabukwiza gute muri association yawe uhagarariye?
Murakoze cyane. Dufite ibikorwa byinshi cyane kandi duha n'urubyiruko, kandi urubyiruko nirwo gihugu cyacu mu gihe kiri imbere. Dushaka guhuzwa na siporo, dushaka guhuzwa n'umuco atari mu ikinamico ariko no mu byo dukora byanjye na siporo. Duhura n'abajene igihe twahuye nabo, ntegeza ko twafata umwanya tukaba twaganira nabo tukabungura ku byo twabonye ku byo tuzi.
Murakoze cyane. Reka twongere tuganire n'umujene nawe atangire atwibwira tubwiye n'umuryango ahagarariye atubwiye n'ingamba afite zo kuzaho kigerageza kumenyekanisha rino tegeko mu banyamuryango ahagarariye.
Murakoze cyane. Nitwa Rosine Murangamirwa, natutse muryango w'abagide mu Rwanda. Nyuma yo kumva navuga wenda muri make itegeko, ingamba nge numva mfite nizo gushishikariza urubyiruko rwacu kujya rushaka amakuru, cyane ko burya iyo nta makuru ufite nta nubwo umenya ngo imbere hazagenda gute, mbese uhora uri hahandi ufungiranye. Ubwo rero igikorwa numva twazakora ni ukurwegera tukaruganiriza, tukarubwira uko itegeko riteye, bakaryumva bakarisobanukirwa bakamenya uburenganzira bwabo, bakumva yuko gushaka amakuru ari ibyo bagombwa nk'uko nabo hari ibyo bagomba abo bayasaba, ariko noneho na wa wundi nawe akagira icyo abaha kijyanye no kubaha ayo makuru bakeneye. Hari n'ibindi byinshi rero umuntu yakora, burya iyo ufite amakuru ufite byose.
Nta umwe muri organisation yanyu y'abagide mu Rwanda urumva ni gute muzabasha kugeza ku banyamuryango muyobora buno burenganzira bwo kubona amakuru?
Abanyamuryango bacu bitewe n'uburyo dukorana nabo tugira ubuyobozi buturuka hasi mu nteko babarizwamo, ni ukuvuga ngo twebwe nituganiriza abayobozi babo mu nteko zabo tuzaba twizeye ko n'abandi bizabageraho. Dufite umubare munini, ni ukuvuga ngo niba duhuje abashefutene niko tubita bagera ku gihumbi cyangwa se 500, tukabigisha ibijyanye n'itegeko. Hariho principe y'uko nabo bahita bajya mu banyamuryango babo bakabaganiriza, kandi ntabwo birangirira aho ngaho gusa, n'abashinzwe uturere n'amaprovince nabo baba bafite igihe cyo kumanuka hasi bakajya kureba niba gahunda zateganijwe zaragejejwe ku bantu zishinzwe koko.
Okay, murakoze cyane. Namwe mwatangiramo twibwira mutubwire namwe n'iki muvanye muri aya mahugurwa ajyanye n'itegeko ryo kubona uburenganzira ku makuru cyangwa no kuyatanga?
Murakoze. Nitwa Dusenyimana Yvette France, naturutse mu muryango w'abasaveri mu Rwanda. Ku bijyanye n'itegeko ryo kumenya amakuru, icyo nakubuyeho ni uko buri wese afite uburenganzira bwo kubaza amakuru ku rwego urwo ari rwo rwose. Nk'umuryango w'abasaveri rero tuzabishishikariza abanyamuryango, tubasobanurire itegeko, tubabwire n'uburenganzira bafite, bamenye n'uburyo babaza amakuru ari mu muryango mu basaveri ubwawo, kandi nanone badishishikarize no mu baturanyi kuko turi Abanyarwanda. Umusaveri aho ari ni umunyarwanda nk'undi wese, hari bafite uburenganzira nabo bwo kubaza ibibakorerwa iwabo mu midugudu, mu mirenge, akaba ari bo babera imboni z'abandi banyarwanda mu kurisakaza no kugira uruhare rwo kubasha kuvuga cyangwa gusobanuza, cyane cyane mu mirenge kuko abasaveri benshi dufite bafite nivo yo hasi. Ni ukuvuga utabasobanuriye n'ubundi ntabwo babyumva, ariko nge numvise ari ikintu gishimishije kandi twashyiramo ingufu kugira ngo buri wese amashe kumenya uburenganzira bwe, amenye n'aho bugarikira, amenye n'uko yakwitwara n'icyo agomba gukora.
Muri iki kiganiro cyacu kandi twanegereye ubuyobozi bwa Forum des Jeunes Gira Amahoro maze batubwira impamvu yo gutegura ibiganiro kuri itegeko ndetse n'ibindi bikorwa bateganya gukorana na Article 19 mu rwego rwo kumenyekanisha itegeko ryerekeye kubona amakuru mu Rwanda. Rugero Pauli ni umuyobozi wungirije wa Forum des Jeunes Gira Amahoro yari kuri mikoro mugenzi wacu Musabye Maria Yvette.
Murakoze kuri uyu munsi mpuzamahanga ubwisanzure mu kubona amakuru. Ngira ngo kuba utekerejeho cyangwa bategereje igikorwa ni igikorwa kiza gifitiye abantu batuye isi bose, cyane cyane uyu mugabane turiho w'Abanyafurika w'Afurika by'umwihariko nk'Abanyarwanda. Ni igikorwa kiza, ni umunsi mwiza. Ku kibazo rero mbajije cy'abateye inkunga, hari umuryango ugiye gukorana na Forum witwa Article 19 cyangwa se ingingo ya 19, reka tuvuge gutyo kuko ariko bishatse gusobanura. Ni umuryango rero uzadufasha mu bintu byinshi byerekeranye n'ubwisanzure bw'umuntu cyangwa se by'umwihariko umuturarwanda, ariko buriho tuvuga guhabwa amakuru, gusaba no gutanga amakuru kuri, kuko ntabwo ari ugusaba amakuru gusa no kuyatanga, ntabwo bireba abanyamakuru, bireba n'umuntu wese kumenya igihe ashobora gusabira amakuru, kumenya igihe ashobora gutanga amakuru, nawe uyamusaba ninde, ese amakuru ashaka gutanga arajya he, arava ku cyaragana hehe, we nakenera amakuru ni amakuru atanga iki, yasobanura iki. Ngira ngo ibi bintu ni ibintu bishyashya ariko byubaka abantu bigendanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko mu burenganzira bw'ikiremwamuntu habamo ibintu byinshi umuntu aba asabwa kumenya cyangwa se asabwa kuzuza.
Ese uretse mu Rwanda gusa, haba hari ibindi uyu muryango waba ukoreramo?
Uyu muryango nk'uko twabisobanuriwe ukorera ubufite icyicaro muri Kenya Nairobi, ariko ni umuryango ukorera mu bihugu byinshi biri muri Afurika. Na hano mu Rwanda rero barahageze, bahuguye abantu bacu twese turimo, abantu cyane cyane za societe civile, imiryango ya societe civile, kugira ngo bamenye uburenganzira, abanyamuryango bagize ama association bamenye uburenganzira bwabo mu guhabwa amakuru no mu gusaba nabo ubwabo gutanga amakuru. Ntabwo ari abayobozi b'imiryango, ni abagize iyo miryango, abanyamuryango. Nicyo ngicyo mbona nababwira.
Ese mubona arihe impact cya bizagira, haba ku banyamuryango cyangwa se no kuri societe nyarwanda muri rusange?
Ni ikintu gikomeye kandi cyiza. Ni uburyo iyo umuntu yigisha umuntu, urabona umuntu abyara umwana akamujyana mu ishuri agira ngo amwigishe ubumenyi bwo mu ishuri. Ubumenyi bwo mu ishuri rero tubusabwa mu bintu byinshi. Muri bimwe rero dukeneyemo n'ibi ngibi turimo kumenya uburenganzira uko amakuru atangwa mu itangazamakuru. Nabivuze ko atari abanyamakuru bagenewe iki kiganiro cyangwa se aya mahugurwa, ariko ni ukuvuga ngo umuntu wese akwiye kumenya amakuru ku bintu byinshi bimwubatse, ku bintu byinshi bigize igihugu cye, ku bintu byinshi bigize umugabane atuyemo, ku bintu byinshi bigize isi, akaba ari ku murongo. Ntabwo bigenewe wize aya makuru agenewe umuntu uwo ari we wese, waba uzi gusoma no kwandika, waba utazi gusoma no kwandika. Igikuru ni ukumenya uburenganzira bwawe, ukamenya uburenganzira bwawe butangira n'aho burangirira, ukamenya igihe ugomba kumenya, kuko hari ahantu henshi ujya ariko ngo urugero rwa aho umuntu agenda hariya bikundwa no perezida wa Repubulika n'ukundi kubitubwira, igize kuvuga ngo kuki umuntu aguha serivisi mbi ukayigura. Kuyigura ni ukuvuga ngo ujya ahantu ujyanye amafaranga yakuvunnye uyakorera, usohokanye n'umuryango wawe, abantu bakwakiriye nabi, hanyuma ukaza kubyishyura, ukaza kubaha amafaranga yakuvunnye ukabishyura ubabaye. Ntabwo ibyo ni uburenganzira umuntu agoye kumenya ngo se ni ryari ngomba kubona serivisi nziza, kuki ntabona ni ryari ngomba nanjye gutanga serivisi nziza, kuko ni mpanguhe. Icyo usaba nawe ugomba kugiha abandi. Iyo usabye ikintu kibi nicyo ubona, iyo usabye ikintu cyiza nicyo uhabwa, iyo utanga ikintu cyiza nawe ugomba kugarurirwa icyiza. Numva rero uyu muryango cyangwa se aya mahugurwa azagirira abantu benshi akamaro, cyane cyane ko biracyari mu nzira ndende kwigisha abantu ko ni ikintu gishyashya abantu batari bazi.
Reka tugushimire cyane kubw'igihe uduhaye kugira ngo tuganire nawe.
Murakoze namwe nk'abanyamakuru. Icyo twabasaba namwe ni uko mwadufasha gusakaza iri tegeko abantu bakaryumva bakarisobanukirwa ku buryo abantu bose baba bumva icyo bagomba ibyo basabwa kandi uruhare rw'itangazamakuru turaruzi ko itangazamakuru rikora neza itangazamakuru ryubaka igihugu ryubaka isi ryubaka umuryango ryubaka umuryango nyarwanda twifuza ko ryakora neza kandi rikagira abantu akamaro.
Ivete arakoze cyane ndetse tuboneyeho n'umwanya wo gushima mu mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Indirimbo Leo ni Leo ibanogere.
Wisdom. Hey! Back again! Dano! The R.E. Diesel, yeah man, you don't know bad mind, active and correct. You don't know bad mind, we never run a bit. Yeah man, check it out right now, you don't know, that's the sound.
Narakoze cyane kuri iyi ndirimbo ye Leo ni Leo. Bakunzi b'ikiganiro cyacu rero nk'uko bimenyereye, ubu tugeze mu mwanya dukurikiraho ubutumwa bw'abatwandikiye. Ino sahaba umugisha ni karibu muri studio.
Reka ubutumwa bwacu none tuguhere kuguhejura Etienne uri mu Bugesera. Ati njyewe sinemeranya n'abambara ubusanzwe barambaye kuko atari umuco nyarwanda. Ahubwo ni ukwigaragaza nabi kuko wambaye neza ntacyo babaye. Gusa basanga baberetse byaba ari byiza cyane. Ati none se namwe mumbwire. Umuntu nambara akajipo wajya abona akamuru umuntu nawe yarangiza akajya guterana cyangwa gusenga koko harya ngo ni amajyambere. Naho Asumuta nawe yagize ati uruhare rw'urubyiruko mu kwimakaza umuco w'amahoro ni imibanire myiza kuko birakenewe cyane. Reka twishyire hamwe, dukorere hamwe, dukorere bimwe, dukundane, maze tubitoze n'abandi. Ibi nitubigeraho ibindi byose bizizana. Chakana wede force na wajiza ati biseguyeho ni mujyango nabibagiwe nagomba kurikira aho bakeshi bakurikira ndi mu kazi bityo simbona uko mbaha igitekerezo akasoza dushima ku nyica nziza dutanga kuko n'abatabyihererana ahubwo bageze kuri bagenzi be b'urubyiruko. Ubutumwa bwacu none rero tukaba tugusoreje kukoherejwe na Nkusi uherereye mu murenge wa Jari akarere ka Gasabo. Yagize ati natwe hano Jari turabakurikira cyane. Ati cyo navuga mu rukundo ni uko leta yadushyiriraho itegeko ryo gushaka umugore urenze umwe nibwo habaho kumvikana mu miryango. Naho ubundi asanga agenda ari ikibazo gikomeye cyane. Tukaba dukomeje tubashimira cyane mwese mudahwema kutwandikira. Soza ngaba nabibutsa adresi mwakwifashisha. Email ni heza@yahoo.fr. No kuri Facebook wandika heza program. Wakwifashisha kandi telefone igendanwa ifite nimero 0722221 5387. Na 0788 85 39 51. Mbibutse kandi ko ikiganiro heza gitambaye kuwa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, kuwa gatandatu saa 12 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba.
Reka tumushimire cyane Inosa Habumugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Shuti mwari mudukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka tugisubikiraho. Kikaba kibanze ku munsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwo kubona amakuru, cyane cyane ku gikorwa Forum des Jeunes Gira Amahoro yateguye ikabiterwamo inkunga na Article 19. Ikiganiro heza rero kikaba gitegurwa na Forum des Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika.
Gahunda radio Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho zibashimisha. Muri studio mwari kumwe nanjye musabye Maria Yvette ndetse na mugenzi wanjye Olivisa Tibasumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye.
You've been listening to weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.